Happy birthday, Mr. Christmas.
Music, baby.
Kubalika sababu ya best flows mashabiki wana from the neighborhood next doors ado ado tukanza mpaka ku make door best storyteller best battle rapper case closed my rapper bado anagombana kwa top 10 ngoma zao ziki bounce wana complain mwisho na galagala kwenye ma cocaine wanachuambulia wani more pain no gain safari bado ni ndefu it's a long mission my rapper vichwa tupu ya brains are gone missing I see things clearly cause I got a strong vision you talk shits I close my ears I don't listen Nadhani sasa ndo ile time Meshafika ya kukandamiza machepe down Na kuwazika noma kwenye tungo Kwenye stars za kuandika Sio muda wa kelele Tunataka sounds za uhakika
Hey yo, it's about that time It's about our rhyme Jump back in the game and snatch what's mine Na kuonesha maajabu than you saw last time Na kama unisome it's about that time Yeah, niko vizuri for your mind one time Kufana vibweka ndo ni trend nigga I'm not that type Ni vitendo acha story nigga twende na time I'm yawning you boring Usingize me na fall Asura kichizi kwa my MC the game is slowing it down Unapo kipata unacho kisaka ni bora wakali wa now Masidi kibao wabaya ni wao mama mkanya mwanao Izo ndebe debe dondo mazanyi we ni bora kunashi kwa house
Bad money na the house now I'm stepping out Kitu moja naeza sema before mje enough Naona muda usha nitupa mkano Agama man is obimas what you call
us Naskinu shafanyaga nywaze kujua wajomba Mana kila nafsi si umauti taionja Usishangae kuona bado niko high Muni nimekosa hela hata kununua kamba ya kujinyonga mic check, 1-2 Kuwa maskini wa muzu wako we mpuzi wa kibantu Unalala kafu na demo nye brichi na matatu alafu unajifanya misi wezi kulala na chatu
Tuma wingo kariakowa na degree ya choki kuwa Shapagawa kato kula neza toka noa migu Unajikuto na msimamo sister du Wakati unanywele kipili pili afu na suka vitungu Dawa ya moto ni moto, wukifimba mina tuna Formula yangu ni ya treni na reli, chuma juu ya chuma Mwenzenu waga na juli zaga vingi jibu wakuna Hivi shoga kifika Kaga kilele ni wana kuu
Wana ni itaje
It's a Christmas
Yeah
They call me Mr. Christmas
Wana ni itaje
It's a Christmas Who are you know me and say
Wana ni itaje
It's a Christmas They call me Mr. Christmas
Wana ni itaje
It's a Christmas Who are you know me and say
Wana unizunguka swa zunguki da Wana nguwa makumbushu wa mwakumbuki da Pesa inapanda tu unashuka I'm stuck Masanamu wanapendeza wanadamu wanatembea uchi Bila usongo usofu na sio uongo ukofu Hizi vitu zitwa wa baby madogo wa chofu Kitema nyongo ni pofu Kitwa pembe ni ndofu Wazobora ufaraka kwenye ubongo mbovu Hizi business Salamu izo kiwa mamtoni Tunapitia mengi nguru ni mtamu wakiwa mdomoni Jichenge Sitaji wenge Najua kuwa msoso vitani ya witaji mwemwe Nakoka pali na sio utani Kwenu kibaa kwa tu ni nyumbani Na niko hapa kuchora ramani Sani kiacha atafanya nani Tazame mimi alafu sichoke kikubwa imani Soso wa kushiba unezonekana ata kwenye sana
Marifa
Nikitokea na shika mic na peta Wanapote utadhani might kacheka Au mnataka roll kama new juice na leta Wapambe mtakalia nini mbuzi kala mkeka Na mua moja ila nta wapa mkatiane Mtachagua mkimbia au mkimbizane Ili mfike chagueni kipi mfanye Mina kaza ili mfike nye mkazane Sioni vyote ila hautosikia sioni kitu Kwenye changamoto sioni bifu Unataka kukata uoni kisu Mwisho jajipanga na demo anasema sioni siku
Mrs. Misters, brothers, sisters Wakikuweka frontline, brothers, pictures usomeki na uono kufati go speak out. Siku zote vitu za mwisho ndo zina kick out. Na bila kuwa na ego, kuondolea na wigo, kutolea na figo, pendo lote kuka wisdom. Na kila siku kama freestyle newcomer, ni kama season, spring and love become summer. Oh, tunafikiri kufikiria kushinda, no matter what ndani ya nyumba. Hatufikiri kudisappear kuwinda, na huku sisi hatujajifunza kulinda. Yeah, kule nilipita, kule nilisota, vile nilisheka, takataka vita. Kule nimetoka, kachaka moka, sina mbele wala nyuma kichaka boka. Inuka dundoka, shetana mechoka, vile uko block hopeless au na pesa. Dali naisikia sauti na niambia mapito, tena naisikia sauti na niambia na wita. Popote nilipo, yeye still yupo, hapo, kwanza mkepo, jembe la mkono rato. People hustle, knuckles, shinda macho, shinda battles. Now, kitaka kwenda bio, nene pekiako. Kitaka kwenda mbali sana, nene na mwenzako. Na ukipanda mbegu jua ni baraka zako. Na kuna tofauti wewe na mabitu yako.
Sichukia hata unikose sana, bifu waga sizi mi. Leta nkulete drama, skiza. Na Spitman, Mr. Christmas, ndo mimi nime unite na wana kama Hubert. No nini mnyama, unipat polini koso mnyama poli. Habari anazo kama story, hip hop ndo dini kaujumwa na sorry. Misosi mitungi na pamba kama J-Mo. Napiga kitekniku wa speaker kishamba everyday. Uwasi stay raw, kazini nko high high. Msani miso mgai gai, la kuniletea mbwe 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 mbwe. Misi ugu tukumogela show shows. Jikuwe mwenda pole juu ya mdundo, nina tembe ya slow slow. Ambassador wa girls kia na chase as he flows. Yo, ano digirika da zifex inaunga kisoso. Nilitabiliwa ntakuwa famous, nimekuwa famous. Nafanya yangu staki kwa juu wa haters.
Mitai nadai kwa songa kirap ni shy. Haji kwa kumbusha watu kwa ulabu si chai. Navo define dini naona manabii wa squeezy. Wangekuwa Yesu wangeozia watu divai. Underground kama dini namba chafu sifai. Navo akanyagia chini hata viatu sivai. Kache pesa na chothamini mikwangu ni uhai. Naipeleka hip hop paka Abu Dhabi, Dubai na Vuka. Hata kaa ujenzi ni wa fence kubwa. Pesa inaongea usishangai ni kichange luga. Napokea shukrani kwamba thank you Buddha. Tukisikiza wapa wengine kichef chef. Toka uswazi ni kifungua mdomo ni wazi. Wahali ya msoto chocho joto mpaka ukoko upashi. Bila connection bongo hata mchongo upati. S-O-N-G-A kama mgongo.
I'm back.
Natangaza vita na Bwana James kwenye mdundo so nipate shika. Hii ni OG si ya tufeki so hakuna filter. Na mazuzu hawaamini kiama kimefika. Yeah, nisempenda kaje tena sasa. Hawaamini wafitini vile na papasa. Hii midundo yangu mimi na nishawaasa. Ndiyo mbea kwenye line shida ni gani sasa. Na navyo maintain bila complain. Wana shangaa navyo ni check kama Otain. Busy bala wala si bang kwa matotain. Lakini ni star na kwa mchezo mindo captain. Na hoda haswa na hii ni danger kanda edge usisoge hapa. Tambeni kwenu sio kwangu hapa kwa Mkapa. Hatoki mtu hapa mtambulie kapa. Cheki viwango top notch yani top shatter. Na msini raw model, mini bad figure. Raw model zenu chawa, miso chawa nigga. Mini hustler nigga, liza mitaa nigga. Ndoto zangu billionaire, yani 8 figure. Na navyo tamba kwa kuvimba, cheki kwanza motion. Mapicha picha caption, VPN a question. Flow flani ndizi nyama potion. Na hii ni real fiction, I'm back to the mission. Na zama hizi mtajuta na uzuri niko na mola. Siwaoni waki nikuta kwa mbali tuna wachora. Mko zangu chimbo na wasoma, askari nishajipanga. Mungu wangu kimbi Rio stishiki na hao wanga. Na wasanii wanaosifika wana pesa wengi wamepanga. Au labda ndo masharti ya mwenetu Kasimu mganga.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Thank God I'm still breathing, sing another day. December 24th, mbaka Boxing Day. It's a celebration, everything is okay. Jim Reeves kwenye radio. Chilling home alone kama Kevin kwenye video. Mapambo kibao kwenye Christmas tree. Mezani bonge la chupa, chupa la whiskey. Ni baraka kuwa hapa, ulipo wegonga cheers. Yellow Peter Cinderella, usinde na you ni here. January to December, tume ya shinda mengi. Kwa ndoto siyo timi, ongeza dua kwa mwenyezi. tutafute location, kesha tunanza vipi. Bada yebada ndefu, wapi tukajibixi. 25th Merry Christmas to you and yours. 26th are you my box, tunayafungua. Hala,
hala. Complicated system kutokea simple cell, nipo well ninja, nipo shell, napeleka single hell, nakutana Mr. Devil na mwambia jingle bell nigga, nakuja kama idea, ukubwa wa distance ni light years, kutokea North Pole system ni trash, nisha acha knock knock, treat me nice, mini Santa, hatu flash change, tunawekeza wekeza, tuna rap hatu tap dance kwa manager, flow kama fuel kwenye pipeline, certified genius ka Albert Einstein, I'm nice, I rhyme wana ni hofia, niki flip track, I gun wana auditia, kuni discuss, I come kama vile Batman wakinita, I come once in a year kama Christmas.
Wana ni itaje,
it's a Christmas,
yeah.
Fika dada nataka tutoke, kuku imefika mama nataka tutoke, faki jola faki mini nataka tutoke, wana hako nimepata dusko nataka tutoke, mama nataka tutoke, nataka tutoke, dada nataka tutoke, nataka tutoke. DJ sisi memziki mida show bado, we hizo sisi memziki mida show bado, leo siku imefika tane sosi kate umeme mpaka subuhi. DJ unajua tena umeshindikana, umeshika mashine, ikijiji kimesimama, usipige piano. Nataka singeli baba, nataka singeli, panda juu ya meza dada nionyeshe singeli. We singeli manto hota singeli,
we singeli, we singeli,
Aziza mshanka anyo singeli,
we singeli, we singeli,
we singeli manto hota singeli,
we singeli, we singeli,
Aziza mshanka anyo singeli,
we singeli, we singeli.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way,
all the way, baby.
Oh, how fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Baby.